mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vyano genekerezo gindwi ukwezi kwa kane muri 2019 mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa twumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika turi no kuri rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Muti twabategura iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azakurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru tubafitiye tuyahere mu Rwanda aho imyaka 25 irumanye umunsi ku yundi hatanguye Jenoside yakorewe Abatutsi. Bitekanije ko imihango yo kwibuka ku nshuro ya 25 ibera mu mihingo yose y'ico gihugu no kuri za ambasade mu migabane itandukanye. Tuweza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ariko hagataho ejo kwa gatandatu mvugana na mugenzi wacu I Kigali Assumpta Kaboyi yambwiye ko imyiteguro yari igeze kure. Bamwe mu batumire barimwo abategetsi ba Canada bari baje bahageze.
Uyu munsi nabashije kugana ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi aho wasangaga abashyitsi benshi cyane barimo kugenda baza gusura urwibutso, ndetse nakubwira yuko ari nabwo guverineri mukuru wa Canada Julie Pelletier yageze nyine aho ku rwibutso, nawe yaje kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero icyo nakubwira ni uko abo bashyitsi baje mbere, ariko hirya no hino nanone urabona ko imyiteguro ihari yaba ari inzego z'ubutegetsi. Nakubwira ko mu rwego rw'ubushinjacyaha rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwasohoye amabwiriza rwihanangiriza Abanyarwanda kuba bagwa mu mutego wo kugaragaraho ibintu bigendanye n'ipfobya bya Jenoside cyangwa n'ingengabitekerezo. Urwo rwego rukababwira ko uzabifatirwamo azahanwa.
Hanyuma Gasum, turatubwiye bamwe mu bashyitsi bamaze gushika ngaho mu gihugu cy'u Rwanda hari gahunda iraja ahabona y'ingene imihango nyayo izoba.
Mu gitondo abashyitsi bazaba bari ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali nyine ryo ku Gisozi isaye nibwo bazaba hari. Akenshi usanga haba hari abashyitsi baje kwifatanya n'abanyarwanda, hanyuma Perezida wa Repubulika agacana urumuri ruzamara iminsi ijana, hanyuma nabo bashyitsi babaye abari aho bagashyiraho indabo ku mva zishyinguyemo abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi hariya ku Gisozi. Rero nakubwira ko hari abakuru b'ibihugu bageze kuri ku 8 bazaza kwifatanya n'abanyarwanda. Nabwo ndamenya niba bose bamaze kugera mu Rwanda, ariko biteganyijwe ko Perezida wa Chad azaza, Perezida wa Djibouti, Perezida wa Mali, wa Nigeria, wa Congo Brazzaville, wa Benin, na Minisitiri w'Intebe wa Canada ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi.
Hanyuma mu midugudu hagati mu gihugu mu ntara hoho hari kiriko kirategurirwayo.
Hagati mu midugudu hari abantu hagiye hatoranywa ku rwego rw'akarere abaturage bazajya kwibukira, bitewe nanone n'icyo aho hantu hatoranijwe hasobanuye mu mateka ya Jenoside. nk'ahantu wenda hagiye hicirwa abantu benshi, yabona nakubwira yuko mu magereza yo mu Rwanda naho hazabaho ibikorwa byo kwibuka abagororwa bagize uruhare muri Jenoside, bagatanga ubuhamya bakavuga uko byari bimeze ndetse bakavuga n'ibyo bakoze mu gihe cya Jenoside.
Dufatiye nko ku masanamu tubona tumaze kuronka kuko twarakoze gahunda yihariye yo kwibuka ku nshuro ya 25, turabona abatari bake mu baduha ubuhamya, ubona ko bakibabaye cyane. Hari kiriko kirakorwa ku nzego zitandukanye ngo abazoshobora guhungabana imitima bazoronke ubafasha vyoroshe.
Yego, ubungubu ejo nibwo nabonaga ko Minisiteri y'Ubuzima hari ishami ribishinzwe ryavugaga ko ryamaze guhugura abaganga cyangwa se abantu bazafasha mu gikorwa cy'ihungabana bagira hari basaga 300,000 mu gihugu hose, ku buryo bavuga bati bashyizeho na nimero za telefone ku buryo umuntu uwo ari we wese wagira ikibazo abo bantu barahuguwe bari hirya no hino mu midugudu yahita ahamagara iyo nimero cyangwa se akanitabaza n'abajyanama b'ubuzima nabo babonye ayo mahugurwa y'ibanze y'ukuntu umuntu yafasha uhuye n'ikibazo cy'ihungabana.
Arakoze mugenzi wacu Assumpta Kaboyi aho twavugana ejo kwa gatandatu ndamubaza aho imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yari igeze. Amakuru n'ibiganiro vyacu vy'uno munsi turaza gukomeza twibanda ku vyo kwibuka. Ariko hagataho tukiri ku vyo nkuru, umugambwe Sankwanya Frode mu Burundi usaba amakungu na leta ya Gitega gukora ibishoboka vyose kugira ngo ukuri ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'Uburundi Cyprien Ntaryamira kuja habona. Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe yabishikirije ejo kuwa gatandatu aho Burundi bwibuka imyaka 25 iheze indege yari itwaye uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ihenuwe
nta namatohoza akomeye yaba yakozwe n'amashiramwe mpuzamakungu abifitiye ubushobozi nta yakoze kwararindiriye yuko nk'ibihugu rutura cyane amashiramwe akomeye mu Burayi abifitiye ububasha bogira amatohoza bakatubwira bati u Burundi bwahekuwe n'abana twararindiriye turabura ntitwobura kubabara rero kuko murumva ibyace yo ha umukuru w'u Rwanda guwe ibikurikira turaze ko byose ari bibi cyane cyane n'ubu bimwe bimwe tubona ingene abarundi bamerwa nabi bifise ikomoko hariya ntitwobura rero kuguma tubabaye gushika tuzomenye waduhekuye wahekuye u Burundi ico re nico dusaba nkumbure leta y'u Burundi ko tubona amakungu yaduhemukiye nta tubwira ati nyabuna nyabuna wabahekuye nuyu twose aba leta y'u Burundi nayo ko yovyinjiramo ikarondera umugwi ukarondera abahinga ba mu Burundi baba bo hanze bemeye kudufasha bakagira amatohoza yabo gushika bazomenye bande bagandaguye umukuru w'igihugu cacu bande bahekuye u Burundi niho nkumbure abarundi bokwiruhutse
uyo yari Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Frodebu waturukamo muhisi Cyprien Ntaryamira yahoze ari perezida w'u Burundi ndabibutse ko mubandanye kumviriza ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
iki ni ikiganiro ejo
Anchuti bakunze b'ikiganiro ejo turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi mu kiganiro ejo turerekeza mu ntara y'Amajyaruguru aha twasuye urubyiruko rwabyaje umugezi amashanyarazi ubu abaturage bakaba bacana umuriro nta kibazo. Ese urubyiruko rwabigenje ute kugira ngo rubyaze umugezi amashanyarazi? Ese amashanyarazi afitiye akamaro ki abaturage bayakoresha? Ibi byose reka tubararike kubikurikira muri iki kiganiro mugiye kugezwaho nange Mizero Crispin. Mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muzo hari agasantere kiberaga mu icuraburindi kubera kutagira umuriro. Bityo ibi byatumaga buri muturage washakaga gusharija telefone byamusabaga byibuze gukora urugendo rw'ibirometero birenga 5 uvuye ahitwa Imuzo ukajya ijanja. Ariko mu mwaka w'2014 nibwo umwe mu bana bavukiye muri uwo murenge yashyize akadomo ku icuraburindi ryabaga iwabo. Reka twumve ikiganiro twagiranye n'uyu musore aha aratangira twibwira.
Nitwa Claudusenge Ernest, ntuye mu murenge wa Muzo mu karere ka Gakenke intara y'Amajyaruguru. Narangije amashuri mu mwaka wa 2012 ya secondaire yisumbuye. Nyuma narangije mbona muri karitsiye hari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi, gucaginga telefoni no gucana mu nzu byari ikibazo, ko twakoraga ibirometero 5 tujya gucaginga telefone. Ubwo nasanye igitekerezo nkizanye nta n'umugabo bita Ndizeye Vedaste afite amafaranga avuze ko ashobora kubimfashamo, turatangira dushaka dinamo tuyakwigura ku isoko. Dufata ahantu hari umugezi, tumaze gufata umugezi dukoresha amazi. Ko twakoresheye amazi kwamanje ucumuyoboro, tumaze gucumuyoboro turavuga tuti aya mazi uko tuyaciye muri uyu muyoboro tukaba tuyajyanye kuri dinamo. Naja aza uko umuyoboro umeze azaje yongera mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba agabanuke. Turavuga ati niyo ngiye mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba akagabanuka bizateza ingorane. Ari umuriro ushobora kuba mukeya mu gihe cy'izuba, kwa kwa amazi aba yagabanutse mu gihe cy'imvura akaba yateza ingorane, umuriro ukaba wateza ingorane. Ubwo duhuza ibitekerezo tubona uko dushobora kubaka ikigega cyangwa itanka. Turavuga kujya dukontrole y'amazi yacu aba aringaniye buri gihe cyose, ya mu gihe cy'imvura, ya mu gihe cy'izuba. Ya mazi abaramwe tuyohereza muri yatanka, tumaze kugeza muri yatanka dushiramo igihombo cyangwa itiyo. Tumaze gushiramo itiyo imbere yatiyo kugira ngo yatita zamanukamo ibyondo cyangwa ikamanukamo amabuye cyangwa ikamanukamo ibindi bintu, dushiraho akayungirizo. Ubwo kuma ya mazi agezemo agenda nta buye ririmo cyangwa ibyatsi cyangwa iki byose bisigara muri yatanka, ku buryo iyo bimaze kugwiramo hamaze kuba ibyatsi byinshi turagenda tukabikuramo. Ubwo ni ukuvuga ngo amazi asohoka mu ruhombo n'amazi yinjira, amazi yinjira niyo menshi kugira ngo asohoka mu ruhombo atazaba makeya. Iyo amazi ageze muri ya tanka amanuka muri rwa ruhombo, iyo ageze kuri dinamo arayipushinga dinamo ikikaraga, yakikaraga igatanga umuriro w'amashanyarazi. Ubwo kuri ya muriro w'amashanyarazi hakanuka kabiriti karasa rimwe hakaboneka igishashi. Ubwo ya dinamikaraze kakabiriti kararasa kuko twa uko dinamo hepfo yubatse nabwo twageze hepfo twubaka inzu turayubakira tumaze kuyubakira dufata iringi ya moto turayisudira neza tumaze kuyisudira neza tuyicomeka mu bisigazwa byacya cyuma gisya cy'amashanyarazi icyo plito gikoresha ntuza mazutu cya cyuma gisya ibigore n'amasaka kwa kundi ya ringi yacyo ikaraga iriya uriya mugozi wacyo niho twakoresheje dukoresha na ya ringi ya cya cyuma ubwo nduvuga ngo amaza kubita kuri ya ringi hariho wa mupine wa moto ufite umugozi ufunitse kuri dinamo tuwita kuruwa yakuruwa iyo yikaraze ikaraga dinamo dinamika kubita kuri kabiriti imishashi bigataruka umuriro w'amashanyarazi ukazamuka mu rutsinga
umuriro w'amashanyarazi mumaze kuwurema ubayo mwagenje gute kugira ngo abaturage bamenye ko uwo muriro bashobora kugukorera
twaramanje turestara twestarira abantu batanu tubona birakunze nibwo batangiye kubivuga tubatujyanye ahantu hari urusengero rwapine bacumitseho sisiteme zabo ariko tujyana ku rusengero rwapine ntabwo umuntu wacu tuwizeye ko ushobora guhagutsa amasisiteme yabo tubona barasenze hari ku cyumweru baracuranga ibintu bigenze neza turavuga tuti ibi bintu bishobora kuzagira ingufu niho twahise tuzamura tuhashyira mu gasantere bita Butare tuwushyira mu mazu bacururizamo abantu bakajya baracana
ndagira ngo ujye kutubwira nta mbogamizi wahuye nazo kuko bari bakuzura umwana wo muri karitsiye wabumvishije gute kubazaniye umuriro w'amashanyarazi wo gucana mu gihe babagaho mu icuraburindi
abaturage bo kubyumva barabyumva kuko umuturage icyo abonye gikora aracyemera
ndagira ngo tubwire iyo urebye wenda nk'ibiciye mu gasantere iwanyu nko ku mugoroba abaturage bacanye kandi bacanye umuriro wowe wabazaniye nk'umwana wabo wumva umutima wawe umeze gute
biranshimisha cyane ubundi ni inshingano ya buri wese kugira icyo amarira agace atuyemo ubwo nanjye ndi kugenda ntera ikirenge mu cy'abandi bagize icyo bamarira abantu kandi amashanyarazi ni ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi ni ukuvuga ngo ahantu hatari amashanyarazi nta buzima buhari
ndagira ngo ugire ikintu ubwira bamwe mu bajene cyangwa se urubyiruko bakorera ahantu mu cyaro aho bakumva ko iterambere ryabo rigomba kubaho mu tundi duce by'umwihariko turimo umujyi
utekereza gutya tekereza nabi cyane kuko iterambere ntabwo riri mu mujyi gusa kuko umujyi nawe wahoze utubatse ni ukuvuga ngo kugira ngo umujyi ube umujyi ni uko ari abantu udafite abantu ntiwaba umujyi ni ukuvuga ngo iyo ahantu hazamutse n'abantu barahakunda niba umuriro uhari n'abantu bazahatura kuko bari kubona telefoni iki bari gucaginga ubuvuzi ahantu hageze igikorwa remezo icyo ari cyo cyose waba umuhanda waba umuriro ni ukuvuga ngo abantu barahasanga yaba amashuri ni ukuvuga ngo nawe ahinduka umujyi iyo utekereje rero ngo uzakirira mu mujyi ntago bivuga kuko abantu bose ntago batura mu mujyi kandi igihugu cyose kigomba gutera imbere
nagira ngo ugire inama bamwe mu rubyiruko bicaye bari gupfa ubusa nyamara hari ibikorwa bagakoze bahereye mu byaro aho batuye
ku ishuri twese turiga ariko icyo tujya gushakayo ni ubumenyi kwiga nicyo kintu cya mbere nuhora wihugura ubumenyi buziyongera igihe utiga nta kintu uzageraho ugomba kureba agace kawe karimo ukamenya icyo ako gace kagukeneyeho nawe icyo ugakeneyeho numara kumenya ibyo ngibyo ibyo byose bizakunda
usibye kuba igitekerezo cy'uyu musore cyaragejeje amashanyarazi waba havuka uru rugomero rwakuye mu bushomeri urundi rubyiruko rufite ubumenyi kwisakaza amashanyarazi bityo bakunzi bacu namwe nimudusangiza ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rufate iya mbere mu guharanira iterambere ry'aho bavuka nubwo yaba ari mu cyaro 0728028232 ni nimero mushobora gukoresha mudusangiza ibitekerezo byanyu ariko no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram twashyizeho ifoto mwadusangizaho ingero munatwunganira kuri iyi ngingo iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika aho uyu munsi turi kuganira ku iterambere ry'icyaro ariko tukibanda ku ruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere aho bavuka kuri mikro muri studio muri kumva Amizero Crispin amuri iki kiganiro mu kanya gato tumaze kumva uburyo kuradusenge Ernest yabyaje amazi amashanyarazi mu gasantere ka Muzo avukamo bityo mugenzi wacu David Hitimana nawe yanyarukiye aho uru rugomero rwubatse nuko adutegurira inkuru ikurikira
bangaha niho mufatira amazi
hano niho dufatira amazi ngo turagomera tukubaka n'amabuye n'ibiki byose muri akanyura mwaya matiyo hangaha akabona ubwambu kagera mu rwa muyobora harahinda
Iraguha Jean Marie Vianney numu tekinisiye kuri uru rugomero arakomeza dusobanurira uburyo y'amashanyarazi agera ku baturage dore ko kandi bacanira ingo zigera kuri 25
twabonye abaturage aha uyu mudugudu kugeza kwira centre yo hejuru mu butare tuzo kugera abaturage bakeneye gucana kora kuza kuyobora amazi tuyavanya hirya mwaka kabande ureba tuyatambikisha kuri musozi none tuyageza kuri kara gatanka uri kureba kubatse harahubwo amazi iyo amaze kugera muri kara gatanka amanuka
mu no kuvuga
iki akagega ayo mazi aruhukiramo itajya mu duhita tuyayobora mu matiyo akamanuka akagera hano ubona iyi mashini iteretse noneho yamaze maze kugera hano iyi mashini iteretse yinjiramo muri ura mwenge agahita akubita kwa aya mababa aya ngaha aya mababa ureba rero niyahita akaraga iki cyuma iki cyuma gihita tucyambika ku ruwa tugahita duhuza n'iyi mashini ubwo iyi mashini ihita izamura umuriro hano hejuru
Nyamara ngo nubwo bakoze igikorwa gifitiye inyungu rusange abaturage batuye aka gace ka Gatwa Ndahayo Innocent wagezweho n'aya mashanyarazi arakomeza atubwira uko yarabayeho mbere ndetse n'uko bimeze uyu munsi
Nacanaga itaduha nkaja kugura peteroli igihe yanshiranye tukaba mu bwigunge ntiturebe ariko nkimara kubona umuriro navuye mu bwigunge abana barava ku ishuri bakiga bakarara biga nanjye nkareba aho nshaka kureba haba hari ikibazo kibaye hanze nkakanda bigahita byaka nkahita ndeba ikibazo kibaye hanze nkaba nabasha kugikemura ndeba hanze hose nta kibazo
kuva mu bwigunge ni kimwe mu byo Inosa ahuriraho na Sylvester Uwimana nawe wagezweho n'aya mashanyarazi
akamaro bimfitiye na gucana umuntu agakora ahantu habona mbese nuko ngo igihe ukeneye nko gusoma igitabo ukabure ureba neza habona kandi nanone n'amafaranga umuntu yabaga atakaza kutubuye umuntu yabaga acana ayo ngayo umuntu abagenda yazigamo
maje kugera ku bintu byinshi rwose ndacaginga nkogosha maje kugera ku iterambere nta nkanagiraga umfite inka y'inzungu nkama amata nkesha y'umashanyarazi mbere ntabyo nabaga mfite
aho hari mu kagari karwa umurenge wa Muzo uyu ni umusaruro w'urugomero rw'amashanyarazi yabyajwe mu mugezi bishingiye ku bikorwa by'urubyiruko rwaharanira iterambere aho bavuka mu cyaro ese ubudukurikiye muri aka kanya ubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rufate ya mbere mu guharanira iterambere ryaho bavuka nubwo yaba ari mu cyaro akumbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram twashyizeho ifoto mwadusangizeho ingero munatwunganira kuri iyi ngingo ariko kandi 0728 0282 32 niyo nimero mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro muri studio nge nitwa Amizero Crispin mukanya turakurikira ikinamico nyiramubande
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande nge nitwa Hamida Mukondene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana habana afite umugambi wo kubwira mbabazi bakavirwa ejo niruhiza bakajyaho bazabana ubuziraherezo ariko se bahu mbabazi we ibi yaba yarabimenye aha yibereye mu kazi
Baba ndashaka kumpima mesure ubundi ndodere ikabutura ya pacanga nzajya nambara muri weekend ngiye kurya abantu
ndago we none pacanga
pacanga
cyose kandi noneho nibiki
haruze
kugiye kurya abana ariko none abana bo mwabaye mute koko
baba pacanga ni kukubwira ndashaka ufata udupande twose twibitenge byanki byose byagiye bisago ubundi duteranye inkorere mikabutura nguhe tunambira ngo nangaye nguha yavance
sa ibitambaro byo rwose ndabifite hanyuma rero uransigira 2500 nuzo je kwifata uzanyongera ibindi 2500
waretse se nka yaguha yose ubundi narinda ngenda nka nayarya reka nyaguhe
ariko gakuru
eh
ubundi amafaranga yakura he ko nzikuru umunyeshuri
mu rugo barayampa
ngo reka kumbeshya gakuru nyamara rero ngiye ibintu urimo simbisi
umva sister walahi
ha
wanze kubyemera wowe mpima ngende ningaruka nzakubwira fresh ukuntu ibintu bimeze
nyamara rero gakuru iyi myitwarire yawe tangiye si myiza uzaje umenya ko turi impunzi kandi rero tugomba kwitwararika
Nakoze rero kuba mwageze hano mu gihe twatwumvikanye. Uretse gakuru na mbabazi ntari kubona.
Mbabazi we nta kibazo. Twavuganye yiteguye kuzadufasha.
Ninde yabuze impamvu ya gakuru?
Njyewe ntayo nzi. Gakuru we, nkeka ko mubo tuzakorera ubukangurambaga nawe azaba arimo. Kubera ko ntagishaka kunyumva. Nuhu na munyuze hongo tuuze Ambugira kona haka anya fitea ajayi gushaka boro
okay. Boro zichi sekandi
Ibjo na achibazo Leka turebe Hawana Uwengu munu mukuru Uzaja kwa papiasi murugurgu rigu wakabiri Mbawazi na minyone Wazaji wabu wagakuru Mbejeti wawe Uzaja kwa habana Dereko wana kuishimi Na njerero nzaja umurijango kwa soronga None se ubu murabyumva mute
Urakoze abijo mu byukuri nti byoroshye mwese mwumve ko urugendo dutangiye rukomeye cyane cyane nkanjye uzajya kwa papias no gusenga
cyane rwose
abandi nabo mukamenya uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru
ese ko mutashyizemo n'abazazi wacu
minyo
karam
icyo kibazo warije ni cyiza kandi kiroroshye
kandi cyiza
nawe uzagenda ubaganiza gahoro gahoro uko niturangiza imiryango duhisemo tuzajya no muyindi
reka rero twibukiranye ibyo tuzavugaho
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika
ni karibu mama haba amakuru y'iminsi myinshi
turabona turaho mwana wowe samakuru
yewe nanjye ndaho gusa nyine maze iminsi muze cyane kubera akazi kenshi
birumvikana ariko rwose uzagira uni kubita agashyuga ruko turebe uzi ukuntu tuba twagukumbuye cyane
n'ukuri se birumvikana cyane rwose ahubwo se cyeri wanjye wagize ngo we turaherukana
umva rero mwana wanjye ni nacyo cyari kinzanye Mu byukuri umwana wanjye ntakirya ntakiryama.
Nibyo.
None rero narinje ngo dushake umuti w'ikibazo gihari.
Gutere.
Kandi numva mfite igitekerezo ko nubona nyokoro makomeje kwinangira. Hi naza gufasha. Haza nkakwimuruka ajya kubana naho abana muri janzu yubatse.
Yesuwe.
Nkuri mukamwihishemo rwose. Nzabakora buri kimwe cyose nshoboye. Nzajya mbatekera. Urumva mu gihe cy'amezi 9 yose. Kandi ngize ni Imana rwose mukabana ugahita twita. Bizaba ari amezi meza. Kuko rwose uramutubyaye. Mwana garagara kuko je simbibona mu kibazo umwana n'umugisha.
Mama, ibyo rwose wari watekereje nange mora mbitekereza gutyo.
Rwose.
Ariko ikibazo ni marume. Aramutse abimenye. Yanyica ntago yandaza.
Azabibwirwa n'iki se? Wa mwana kwa papias Sabine ko yagiye ntibasa kuje bakagira aho bagaceceka. Ubu se harawe ukimuvuga?
Muraho Muraho Aba hano muraho
Muraho sha
Yego
Komeza utambuke Niko se sha
Karamye
Gahizanire karagatebe wicareho
Murakoze
None se sha
Karamye
Uragenzwa n'iki se shaho ko mbona ntakumenye namahoro
Namahoro Nitwa Mbegeti
Mbegeti
Ubushize nigeze kugera hano nari kumwe n'abagenzi banje tubana muri club y'amahoro
Ah Nakwibutse shaho
niyo ngiye
Uravuze mpite mwibuka rwose Mwimeze gute noneho se shaho murashaka ngo twongere twiruke mbasige
Bizaterwa n'ibyo bo dukorera ubukangurambaga bazifuza muri make hari amahugurwa ateganyijwe kuzahugurirwamo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abakuze urubyiruko n'abana muri rusange
ibyo bikaza bigamije iki se kandi
nkuko kabu yacu bivuga ni uguharanira amahoro ntiwagira amahoro udafite ubuzima bwiza cyangwa se ufite amakimbirane ndetse unywa n'ibiyobyabwenge muri rusange ni ibyo tuzavugiramo
hanyuma se ibyo by'amarushanwa ntabyo mbwiye
amarushanwa urambwira ibyo wifuza kuzabonekamo nzabihuza n'ibyo abandi bazaba bifuje ubwo byo benshi bazifuza nibyo bizakorwa
njye misemo yo kwiruka niyo ndyohera ese serongana bazaba ari muri ayo marushanwa ra
imyitwarire ya gakuru nta n'umwe idatenye ariko we ntashaka kubyumva mbabazi se yuko ateye ubwoba no kuba yajyana na Habana soronga marumu atabizi Gatsimbanyi yemeye kuzitabira amahugurwa ahitamo n'amarushanwa yo gusiganwa ese ubu nahuriramo na soronga bizacura iki niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubandi ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubandi Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel naho Mizero Crispe ni wafasha amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugira amahoro nge nari Hamida mukundene nyiramubande we
Eyo ni Micho the best for Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ijana na kane n'ibice bitatu. Stay in touch.
Nungiye kubaha ikaze muri uyu mwanya twahari kubasomera ubutumwa wa mwara tugejejeho mu biganiro biba byaratambutse mu kiganirisho. Mu gutangira nabibutsa ko icyumweru gishize twaganiriye ku ihungabana ku rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Reka duhere ku butumwa bwa Rukundi Eric uvuga ko transgeneration trauma ishobora kuzagira ingaruka ku bana bazanavuka mu gihe kizaza. Yasoje atanga inama ku babyeyi aho avuga ko bagomba kugira uruhare runini mu gusobanurira abana iby'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uwiduhaye Regis we aravuga ko byagakwiye kujya biganirwa igihe kinini ati bityo bigafasha abafite ihungabana kubyakira. Naho Tuyisenge Fabie uherereye Irungi waravuga ko urubyiruko rugomba guharanira ubumwe rusigasira ibyagezweho ndetse runiyubaka. Dusoza Nkuye Yves aravuga ko bagakwiriye kwigishwa abakiri bato iby'amateka bigatuma babyakira aho guhungabana ndetse bakaba banagira uruhare runini mu kubaka igihugu. Ariko nanone sinasoza ubutumwa bwa none ntashimiye Ndagijimana Bosco, Eric Habimana, Daha Ibrahim, Alisoni, Pacifique, Hassani, Joe, Nadine, Sheila ndetse na John Muhanga bakomeje kutwereka ko badukurikiye. Naho nge mwabanye na Rubikeza Christella tuzasubira utaha. Ciao. Kirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ne wishe maryo kuba mukisa kawe aho muramisha ubugingo bwanjye
aturagana ku musozo w'ikiganiro ejo hamwari mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika inshuti bakunzi bacu namwe ni mudusangize ibitekerezo byanyu Ese mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rufate ya mbere mu guharanira iterambere ryaho bavuka nubwo yaba ari mu cyaro 0728082032 niyo nimero mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu ariko no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram twashyizeho ifoto mwadusangizaho ingero munatwunganira kuri iyi ngingo Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena naho kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe wabagezaga ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo I Kigali mu Rwanda Ikiganiro Ejo tugihinya aha ariko mukomeze kuryoherwa no kunongerwa n'ibiganiro mukurikira hano kuri Radio Ijwi rya Amerika bye bye
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahazwe mwari mwazindukanye ndabikebanure ndayipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Sindabasize mwenyene ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira ijambo.